Amateka Wabula Twajirwa
Amateka de Uganda Kanyigiriza
Wabula Twajirwa
Amateka
Wabula Twajirwa
Amateka
Wabula Twajirwa
Amateka de Uganda Kanyigiriza
Amateka Kanyigiriza Amateka ge Uganda ganyigiriza Amateka gatulugunya mwana amateka ge Uganda ganyigiriza Abayimbi gatusalako basire queen gabako nako Abebala gabasalako mwana amateka ge Uganda ganyigiriza Ababonda gabasalako nabavuga taxi gabasalako Abona gabasalako amateka ge Uganda ganyigokufa Obusajja bukuba kiboko kale Obusajja tiyagase Wabula Wabula Uganda Wabula Amateka ge Uganda ganyigokufa Amateka ganyigiriza Mwana amateka ge Uganda ganyigiriza Amateka gatulugunya Mwana amateka ge Uganda ganyigokufa Wabula Twajirwa
Amateka
Wabula Twajirwa
Amateka
Wabula Twajirwa
Amateka ge Uganda ganyigiriza
Wabula Twajirwa
Amateka
Wabula Twajirwa
Amateka
Wabula Twajirwa
Amateka ge Uganda ganyigiriza
Uganda wakuka step mama Mekata no musajja mutu bonya bonya Mutu vuga speed mutu wala banya Uwe mundu kuwa bikonde Amateka gatulugunya Amateka ge Uganda ganyigiriza Amateka ganyigiriza Amateka ge Uganda gatulugunya Gatulugunya Amateka ge Uganda ganyigiriza
Kisaba abakwasiza amateka Wabula Mutu yambe kale Wabula mubafe mubu kwa tenga nyanya Mubelenga Mama no mwana Katulindenga balinda Kristo Mutu yambe temutu kuba pisto Temutu kuba pisto
Wabula Twajirwa
Amateka
Wabula Twajirwa
Amateka
Wabula Twajirwa
Amateka ge Uganda ganyigiriza
Wabula Twajirwa
Amateka
Wabula Twajirwa
Amateka
Wabula Twajirwa
Amateka ge Uganda ganyigiriza
Abani kuloga kunyigiriza
Gatunyigiriza
Arrive kuloga kunyigiriza
Gatunyigiriza
Rest by ni gakunyigiriza
Gatunyigiriza
Bobby Bobby gakunyigiriza Muzee Isabo gakunyigiriza
I will crush them
Magombe gakunyigiriza
Gatunyigiriza
Kileva Holy gakunyigiriza
Gatunyigiriza
Twitter gakunyigiriza Abasomesa gabanyigiriza
Gatunyigiriza
Abasawo gabanyigiriza
Gatunyigiriza
Abasubuzi gabanyigiriza
Gatunyigiriza
Abamawulire gabanyigiriza
Gatunyigiriza
Bana Uganda gabanyigiriza